Uganda. She's a beautiful muyaye. Answers are kukanabe. She's a beautiful muyaye.
Zuku kafamu chiroto.
Wake up, wake up, wake up, wake up, mama. Wake up, wake up, wake up, wake up. Wake up, wake up, wake up, wake up, mama. Wake up, wake up, wake up, wake up.
Some baby kunda.
Wake up, wake up, wake up, wake up, mama. Wake up, wake up, wake up, wake up.
Kula omuriango.
Wake up, wake up, wake up, wake up, mama. Wake up, wake up, wake up.
Gwebocho, gwebocho, nyanya nyanya zechi watu. Kolebocho, kolebocho, nyanya nyanya zechi watu. Gwebocho, gwebocho, nyanya nyanya zechi watu. Kolebocho, kolebocho. Wabula baby kwa mazina gogarie. Kabina koka gwanfo gweno kankanye. Wabula baby kwa mazina gogarie. Kabina koka gwanfo gweno kankanye.
Ene chikiri nchiraba chakute.
Nina dance already, mama na nyolo mobili. Awa ni kobo bini kabo kwate boti. Kabina sagala sagala ona tabula tabula na lio muhura sokola boti. Before me nyomit, me a wet it, it a pour the water upon the floor. Let me no kit, no kit, let me come in, baby girl, I open up and never open.
Echi digida, give it to Echi Kuruma.
Yo,
Echi chi, Echi chi, Echi digida.
We
Echi Kuruma, se Echi nyumira.
Boyo,
Echi chi, Echi chi, Echi digida.
Yo,
wake up, wake up, wake up, wake up, mama. Wake up, wake up, wake up, wake up. Wake up, wake up, wake up, wake up, mama. Wake up, wake up, wake up, wake up.
Some baby kunda.
Wake up, wake up, wake up, wake up, mama. Wake up, wake up, wake up, wake up.
Kula omuriango.
Wake up. Wake up, wake up, wake up, mama. Wake up, wake up, wake up, wake up.
Waburate chine chibengiri chakute na nyone kaze buakede.
Yate chine chiyimba chabambye na nyoma na nyenye ze kutu.
Wine and go down, kukwateko. Pretty girl to zinema kasemba yo. Wine and go down, chakwata yo. Pretty girl to zinema kasemba yo. Missing my dance already, mama na nyolo mobili. Awani kobo bini kabo kwate voti. Kabina sagala sagala ona tabula tabula na lio muhura sokola voti. Before me nyomit, me a wet it, it a pour the water upon the floor. Let me no kit, no kit, let me come in, baby girl, I open up and impress me on your
own. Echi digida,
man,
Echi Kuruma,
yo.
Echi chi, Echi chi, Echi digida,
we.
Echi Kuruma, se Echi nyumira,
Uganda.
Echi chi, Echi chi, Echi digida. Wake up, wake up, wake up, wake up, mama. Wake up, wake up, wake up, wake up. Wake up, wake up, wake up, wake up, mama. Wake up, wake up, wake up, wake up.
Some baby kunda.
Wake up, wake up, wake up, wake up, mama. Wake up, wake up, wake up, wake up.
Kula omuriango.
Wake up, wake up, wake up, wake up, mama. Wake up, wake up, wake up, wake up.